kwaze kwanzima. Bengikuthembile ngithi mina nawe sobambisana. Ngithi mina nawe soze silahlane. Kodwa wena wakushintsha konke. Udlalile ngami. Ubungithembise izithembiso eziningi. Kodwa awuzange wazifisa. Kubuhlungu ukuthemba umuntu ozojike akulahle. Bese ngithembele kuwena. Ngithi ulubambo lwami. Kanti ngenzeni kuwena? Wangidlala kangaka. Noma angifanele ukuthanda. Kanti uthando yini? Ibuhlungu lento ongenze yona. Mina bengikuthanda kakhulu. Mina bengikuthanda kakhulu.
The first day I meet you, you told me that you love me. And now everything has changed. I don't know where to go. Wangithembisa izulu nomhlaba. Wena uhlale ngami, wena uhlale ngami. Yeah. Wangithembisa izulu nomhlaba. Wena uhlale ngami, wena uhlale ngami. Yeah. Uthando uhlala ngami. Oh shit, I really thinking about my life, about my life, about my life, about my life. I need a peace of mind. I need a peace of thinking about my life, about my life, about my life. Peace of mind, I need a peace of thinking about my life, about my life, about my life, about my life.